ismar waaga ku saabsan sidii dib loogu furi lahaa hay-adaha dowladda Mareykanka ayaa weli taagan. Qaar ka mid ah xubnaha muxaafidka ah xisbiga jamhuuriga ayaa weli dalbanaya in laamo badan oo ka mid ah dowladda ay xirnaadaan ilaa xisbiga dimuqraadigu ay ka ogolaanayaan in dibudhigis lagu sameeyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee Obamacare. Dhinaca kale, waxaa muuqata in horumar laga sameeyey in muddo kooban la kordhiyo heerka uu qaadan karo amaahda ee dowladda. Sindisayn ayaa aqalka Kongareska kaga soo warrameysa in labada dhinac ay weli u baahan yihiin inay isu soo dhowaadaan. Waa kan Haaruun Macruuf oo soo koobaya.
Dad badan ayaa neef qabow ka soo booday markii la ogaaday in aqalka cad ay ku kulmeen madaxweynaha dimuqraadiga Barack Obama iyo xubnaha Kongareska ee labada xisbi, iyadoo weli hay-adaha dowladdu ay xidhan yihiin toddobaadkii labaad. Hogaamiyaasha Kongareska iyo aqalka cad ayaa sheegay inay naqshadeynayaan heshiis dib loogu furi karo hay-adaha dowladda, laguna kordhin karo heerka amaahashada dowladda si ay dowladdu isaga bixin karto deymaha lagu leeyahay wixii ka dambeeya 17-ka bisha Oktoobar, markaasi oo ay dhammaanayso lacagtii lagu bixin lahaa deynta. Hogaamiyaha aqalka hoose ee Kongareska John Boehner iyo qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inay doonayaan in madaxweynuhu la fadhiisto si ay uga wadahadlaan si mug leh in loo dhimo kharashaadka ku baxa barnaamijyada daryeelka ijtimaaciga oo ay dimuqraadiyiintu si aada u taageeraan.
And I would hope that the president would look at this as an opportunity and a good faith effort on our part.
Waxaan rajaynayaa, ayuu yidhi, in madaxweynuhu aqbali doono fursadan iyo dadaalka laabta ah ee dhinaceenna ka yimid, meel dhexana uu noogu iman doono isagoo kasoo tegaya kalabar dalabkiisa si uu wada xaajoodka u bilowdo. Laakiin ka hor inta aan heshiis la gaadhin ayaa xisbiga jamhuurigu waxay muujinayaan inay sii wadi doonaan dagaalka keena in la xidho hay-adaha dowladda oo ah qorshaha ay jamhuurigu ku doonayaan in dowladda dib loo furo ay la socdaan tallaabooyin lagu carqaladeynayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Madax mudanaha jamhuuriga ee Raul Labrador ayaa safka hore kaga jira dagaalkan ay wadaan jamhuurigu.
This is our goal right now, is to continue to fight on Obamacare, and the best way for us to do that is to separate the two issues at this time.
Waxa uu yidhi, xilligan taas ayaa ah ujeedadeena, inaan sii wadno dagaalka ka dhanka ah Obamacare. Habka ugu habboon ee taasi loo samayn karaana waa in labada arrimood la kala saara xilligan, sababtoo ah haddii la kala saari waayo oo ay isku darsamaan, labada arrimoodba waa laga laaban karaa. Xisbiga jamhuuriga dhexdiisu way ishayaan, waxayna isugu jiraan xubno badan oo doonaya in wada xaajood lala galo madaxweynaha iyo xisbigiisa, iyo ilaa 30 muxaafidka xagjirka ah balse awood weyn leh oo doonaya in gaashaanka loo daruuro, iyagoo doonaya in ugu dambeyn uu burburo barnaamijka caafimaadka ee madaxweyne Barack Obama. Dhinaca xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee looga aqlabiyad badan yahay aqalka hoose, sharci dejin ma keeni karaan aqalka si loogu codeeyo, waxaana ka muuqata carab badan. Hogaamiyaha aqalka ee dhinaca dimuqraadiga waa haweeneyda lagu magacaabo Nancy Pelosi. Waxay ka hadashay kala qaybsanaanta xisbiga jamhuurigu inay qayb ka tahay horumarka la samayn waayey.
It's really hard to negotiate with people who are still negotiating among themselves.
Waxay tidhi, dhab ahaan way adag tahay in lala xaajoodo dad iyagu kala qaybsan oo weli dhexdooda ka xaajoonaya. Saadaasha laga qaaday aragtida dadweynaha ayaa tusaysa in badi dadweynaha Mareykanku ay eedeynayaan xisbiga jamhuuriga marka ay timaado xidhitaanka laamaha dowladda, afti ay wada qaadeen NBC News Wall Street Journal oo Khamiistii shalay la daabacay ayaa muujinaysa in 53% dadweynuhu ay eedeynayaan xisbiga jamhuuriga, halka 31% ay eedeynayaan madaxweynaha. Keliya 42% dadka aragtida laga qaaday ayaa sheegay inay fikrad wadaagsan ka qabaan xisbiga jamhuuriga, taasoo ah tiradii ugu hooseysay ee uu xisbigaasi helo.
Warbixintii aqalka Kongareska ay ka soo dirtay Sindsayn ayay taasi ahayd. Waxaa soo kubaya Haaruun Macruuf.